isandla impilo yami themba ngiyolbeka kubani kodwa ngisaphila isaphila ngizoba libusisoza isaphila isaphila ngibonga impilo yami lo mfanyana ongaphakathi kimi uswelekile kodwa ngisekhona la. The kid inside of me, he did. After time I ain't thinking straight, I fade. Cause we young and living reckless, I just pray to God that he saves us. Dalos won't have a ming and goose as a lie. Won't you teach me a funu fun dang and zenzo zang.